kibudu mededi. Afanya utakavyo abredi. Baby, baby, tuspendi. Pashenye mafupi no dedi. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Shindani na bikaragos. Oh, bikaragos. Usije ukamwaga mwenzi uta lost. Oh, utanimaliza. Oko, nishike oko. Oko, baby oko. Oko, nishike oko.
Una hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati unanimaliza, unanimaliza. When you make me fire, I need fire. Oh, wale vikaragosyo. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike uku. Wapi, wapi nishike uku. Oh, 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 insana, insana. Oh, wale vyana, kidiala. Nani maliza hoko, nishike hoko. Hoko, baby hoko. Hoko, nishike hoko. Hoko, baby hoko. Kata kidogo, nata na mikogo. Ataka kidogo, ya sweet kama jojo katoto kamoto. Kata kidogo, nata na mikogo, ataka kidogo. Ya sweet kama jojo katoto kamoto. Oh, nisana, nisana.